Hey, yo, Mickey, even on the voice.
Soma kiko empty na mcheck sister Jenny. Na mdanganya na umwani kope entertaini. Sister, nimandikiwa Christopheni. Nikichoma na hisi nitapata afueni. Nye cheni, lukani na madeni. Yameongozana ni foleni. Utasema same ya matraini. Maisha na kaba awemi. Home so safi na line ya zikati. Time iniachi na kanyaga klachi. Na ingiza gia kama staki. Na wakanyagia kama kachi. Mtoto mustachi, mkubwa mustachi. We start from the squad. Na kuna shortcut, check verses in a tachi. Kuna wana tunacheka nao basi. Ile time isha change ya wapati tena chance. Wataishia kutuona kwenye page kama fast. Hakuna job, tusha tuma sana CV. Atwezi kurob, acha tuze cops za CD. Madem zeno na jua tuna pesa mob. Kisa metuona kwa TV. Sima check bob, tunatafuna ka big G. Save line isendiki na sketchy. Unanichukia bass fresh, bass checky. Nikilenga ujwe ni swish kama basket. Nipo tough yeti, upstairs nipo smart, uliza classmate. Sometimes butter, sometimes hustle. Full mikazo, aina kulegeza maso. Na sound music oka, dole mifaso. Sometimes mtani mchizi na vuja jasho. Fame kubwa na bado tunaishi simple. Jealousy, izo mambo za weak people. Pesa ndo big weapon. Tuna smoke kwa kiko, drinks na tech triple. We're not equal. Yeah, we're not equal. Miggy, Medibotion is right here. And this is how we do.